ebyofuna entalo z'owangula kisa kya mukama oyo mazima n'oyambuka eddala paka eri gye batasuubira kisa kya mukama oyo togayita magezi bano si basiru mukama yabageze n'obuw'enjawulo mwali banaku olaba nawe wakulondayo n'obuwamanyi mwali
come on.